memes and so memes. I'm in and so memes. It's a memes and so memes. I'm in and so memes. And so memes and so memes. Lele lungi zomku. Mpo wamka no mame. Ucha kambe la baban. Abang in and fumeg ladies. And so memes and so memes. Lele fage lung charan. Ucha kambe la baban. Abang in and fumeg ladies. Abang in and fumeg ladies. Memes and so memes, lele luchasita. Ubangu mese wagwasu, uchakambela babantu. Abangu namfumeglelise, uchakambela babantu. Abangu namfumeglelise. So memes and so memes, lele lufele mtu. Umcho kumora kumedi, umucha kambela babani, abangu namfumeglelise. Waza asi, ay pekile ngani, ungathi kamngale ekuhambeni imingaxoshwa ungasala ngilambatha uzo. Woza lotho awuzwe ngubasket ay ungathi kufundene emelika awuzwe esidingeni ukuthi lo mfana uqhamuka kanjani. Iphethe umzamo studio M&M lapha emidrand. Hhayi ngeke kuforseke la mfana, akuforseki la, akuforswa la. Ngiphethe utolika wami produce jus ngisoswa ngizomnyathela. Ngiphethe ngey'ntwana nje, ngiphethe ngabafana abancane nozanivuma abaha.
Sengazehlulwe umuntu wesifazane, jasinto sivulele indlela. Sengazehlulwe umuntu wesifazane, jasinto sivulele indlela. Bakela umthakathi usivulele indlela, bose sabantu thina. Ungizwe mtuni usivulele indlela, bose sabantu thina. Bakela umthakathi usivulele indlela, bose sabantu thina. Ungizwe mtuni usivulele indlela, bose sabantu thina. Zinsizwa zakwaZulu zonke phelelani madoda. Zinsizwa zakwaZulu zonke phelelani madoda. Awu phelelani madoda. Phelelani madoda. Obafuna nilaba bantu ezweni lamthaniya. Obafuna nilaba bantu ezweni lamthaniya. Abahambe laba bantu. Abahambe laba bantu. Abahambe laba bantu. Babuyele kwela kubo. Abahambe laba bantu. Babuyele kwela kubo.
So memes and so memes. Chele laba bantu. Abangu namfumeglelise. Emthatha sukuma. Elimpompo sukuma. Ekapa sukuma. Efreestate sukuma. Empumalanga sukuma. Egauteng sukuma. Abahambe laba bantu. Abangu namfumeglelise. Abahambe laba bantu.